ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro umutegurirwa kandi byizweho nange Veniste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye. Turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye. Murumva abasigaye ari impfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima. Agasaro kabonetse
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicike intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe
turakira kabageni Berancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba bari basangiye se banyina batandukanye bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba. Kalimba yaratuye I Kigali ku Kimihurura kabageni Berancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu w'Uruya anje.
Karimbo yishwe na gisida y'imodoka, cyo gihe yishwe n'imodoka ya gisirikare. Ndibuka ko musaza wanje ariwe wagiye kumushyingura na papa.
Icyo gihe hari muhe mwaka?
Ntabwo mwibuka, urumva n'imbere ya genocide. Yari afite umugore nawe yapfuye mbere ya genocide. Nyina wabo bana turimo gushakisha.
None se bari batuye he?
Bari batuye Kimihurura.
Iyo accident aho yabereye wabuhibuka? Hari abakubwiye aho accident yabereye?
Nibuka, ntabwo accident aho yabereye mpibuka, ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo.
Ariko bakubwiye yuko yakoze accident bitewe n'imodoka ya gisirikare?
Yego.
Icyo gihe na papa wawe bari kumwe?
Oya, bagiye kumushyingura. Urumva batanze itangazo kuri Radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura.
Icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye aho Kalimba avuka, nanjye aho mvuka, kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse I Kigali.
Ariko genda shaka aho mwari mutuye igihe Kalimba barite yitwaga Imana?
Ye, ni mu cyaho bari Byumba. Mu karere ubu kabaye akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwimbogo.
Ariko musaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana?
Uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura.
Yarafite umugore n'abana?
Yarafite umugore n'abana. Umugore we yitwaga Saniya Nyirabagwiza, akaba mwene Bizagwira. Bari batuye rero Kimihurura.
N'abana be hari abo wibuka?
Imfura yabo yitwaga Dusabe, yari yarashatse Rwamagana, hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga.
Umugabo w'I Rwamagana izina ryo urarizi?
Ntabwo tumuzi. Bose bari bakiri abana.
Na Nyampunga yari akiri umwana?
Bari bakiri abana.
Ese mbwira, wowe muri 94 wari ufite nk'imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 20.
Uva wari uzi ubwenge?
Nari nzi ubwenge.
Nta gakuru uzi kuyu Kigingi? Nyampunga nta makuru yuzi?
Ye, kareka.
Nyina ubabyara Saniya, Nyirampunga nta makuru yuzi?
Saniya yari yarapfuye.
None se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana, we yari mukuru bihagije wo gushaka?
Yari mukuru. Ntago muzi, ntago mwibuka ni uko yanganaga? Ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na mukuru wanjye, niwe wambwiye ayo makuru ko Dusabe yari yarashatse.
Iyi myaka yose ishize mirongo itatu ningahe uyibuka buje mu kiganiro gasoro ka bw'ubuti numufashe gushaka ayo maraso yanjye nubwa mbere ugerageje kubashaka niki cyatumye ako kandwa kuzamo
kubashaka kuko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko mburu buryo nyoberwaho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba haraho bahungiye bagiye muri 1994 dusabe yari Kibungo nk'uko bimbwira ariko Kigingi namushikiwe boni babari ku Kimihurura ntabwo mbyumva neza sinza aho bari
bari ntabwo ndamakuru rwose
aba bana ntabwo musaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo wibuka
yarabazanaga ubwo urumva niwe nabazanaga cyangwa wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga naribaga ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe abadufasha kumenya aho abantu bashobora kuba herereye Kalimba Evarisa akora Kigali atuye Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha nta kazi yari afite gafatisha
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye imana mbere nawe ya 1994 Sania yakomokaga hi wabo
aho kwabizagwira Kimihurura bose bari batuye hafa
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanje muri macya bushaka ni batatu basigaye bashobora ko bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntago tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi
nibuzi
dusabe rwose we niwe mfure ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyampunga Nyampunga wa yitiranwa na sogokuru
ubuse nibimanimanye bakaba bakiriho bakaba baraho ngaho Kigali bakaba ari mu ntari yariyo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasaruka buraga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa rwitera ko umurage wabo uhari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
kabageni Berancira rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste no gukomeza ugategereza wizeye mwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1996 Kalisa Karisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze ikisangani muri Kongo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 ntagakuruka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville Kalisa Karisiti atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
kitagira mu kigaro cyangwa mu fashe gushakisha ibyo wange nabuze mama hamwe na bashiki babi bagurukana muri Congo arahoza bizaye ile mu Kisangani no kwatandukane tugaruka mu Rwanda ho bakomeza ngo bajya muri Congo Brazzaville bagezeyo mu bashobora kuba barabaye mu nkambi ya Kintere niko amakuru yanjye zambwira ariko bashiki banjye bo baza gushaka abagabo mu baturanyi aho ngaho icyo gihe rero sinongeye kumenya amakuru yabo nongeye kumenya yo 15 yabwiwe n'umuntu nari mpawe nimero n'umuntu wo muri Chanishi ndi gucyura impunzi y'ibizano mu Rwanda mpamagara umuntu uri Congo Brazzaville ko baba barakafite bajye kumfasha arafasha ajya muri iyo nkambi ya Kintere asanga umukecuru ngo ari arambwira ati rero Kalisa wowe itegura ukuntu wakira mama wawe nubwo uzagusanga Masaka nubwo uzamujyana waba urahoze mutuye iwanyu ati ibyo ni ibyawe tubwira aho tuzamukugereza ndavuga nti nayiteguye nta kibazo mumuzane agiye kumureba rero ngo amuteguze kuza ngo asange umwambi yagiye kureba babashiki banjye bashatse iyo ngiyo mu giturage baravuga ati ntabwo namenye ahantu yagiye kuko ntabwo nzabashiki baba ariko ukomeza ubaririza amakuru wabaza ku ijwi rya Amerika wabaza n'ahandi hantu bashaka kugufasha atari igihe uzababona ariko njyewe ndabona ntabashije kubabona noneho ubu nyuma rero nza gutakaza nimero y'uwo mugabo baracyafite sinakongera kumenya amakuru yabo.
None mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya Kintere?
Yitwa Nyirabikari
Marigarita Nyirabikari. Yakomokaga mu komine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine Gishamba. Komine Gishamba sekiteri Mukuge na Serire Mukuge.
Hanyuma bashiki bawe bitwa bande?
Mushiki wanjye umurikira yitwa Babe Chantal, umuhererezi we yitwa Umutesi Mediatrice.
Abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye?
Ntabwo yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bashije kumenya gusa ngo bashatse abagabo atwatazi izina rye ry'aho hantu bashatse kuko iyo aza kuba ngarizi nawe yari kujya kumfasha akabashakirayo ariko ngo wamubwiye ko yagiye gusura amaze ngo n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni ikihe giturage bashatsemo.
Kalisa Kalisiti, papa wawe mwari kumwe mugeze Kisangani na mama wawe na bashiki wawe, wowe na papa wawe muragaruka, papa wawe yitwa nde?
Papa wawe yitwa Karenzi Be. Yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa arashyingurwa nyine hari mukoje.
Komera nongere ngaruke kuri mama wawe. Wambwiye ko yitwa Margaret Nyirabikari kwa makuru ufite igihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere. Abantu iradio Ijwi rya Amerika ni radio abantu batuye mu nkambi ya Kintere bumva cyane, ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko nguwo arimo arakumva kumubona n'ibintu bitazaturushya. Reka nibwire yuko arimo akumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mu Rwanda.
Icyo namubwira bari kunyumva, namenye neza yuko mucyabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite kuko twagiye turabana batanu. Noneho we mu gutandukana agumana na babiri ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari. Mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari, bose baraho bameze neza, bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo. Yenda n'undi mushiki wacu wo kwa Macho yakundanaga mu rungo yaraje nawe arahari atuye Muhanga ameze neza nta kibazo. Bose nkoma nimba ari kuyumva ndamwingira rwose yagerageza kuryo ki atubenye uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe kandi turamukunda cyane 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 kandi twese turahari, twese abantu nawe twese turahari rwose. Rero urumva ko anyumva yamfasha nkamenya neza rwose
kwagihumeka dashimisha. Ibyo muzabiganira birumvikana ku mubyeyi ufite abakobwa babiri hafi yaho hatuye hafi ya nkambi ya Kintere, akaba bundahamya ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano, ariko ukundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru. Ubwo rero muzahura nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagera icyo umugeraho. Hari na bashiki bawe ndavuga Ingabire na Umurisa, nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva.
Iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire Mediatrice ndamukunda, ni mushiki wanjye ugurikirwa mu ntege ndamukunda cyane cyane ndamukumbura nka buruko mbigenza nyine kuko nkumva biramba bashaka kuko numva ko bariho ntafite amakuru yaho ajyo nkabiganira umubabaro mu mutasi nibuze wa mwijwe ryo mboga gihumeka koko kwa hari na Mediatrice amutoya rero nawe ndamukunda cyane mwemereza wacu pe kwese kwishimira akubona nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwose. kimwe n'abashiki bane mushya ngiye nanga mutoni na bya tabose batabakumbuye bahora bamutse tsitikari sa kugira ngo giye gushakisha kutatubwira amakorobegeze buri munsi babonyishuza ariko nyizere buri wemwe ngo ubashije kumfasha bigatambuka wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nyizere ko biri bishimire kunyuma.
Abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku ijwi ry'Amerika
biro 15 naza kubabwira ko nyagiye kuza bafashe nkaho ndi kubabeshya ati ko tubwiye ko nagiye kuza igeze he byagenze gute rwose telefoni narayitakaje ntariko nacyashakisha uburyo kinabageraho nkamenya uko amakuru yabo kise wakomeje gushakisha ku ijwi ry'Amerika uburyo kiwahagera mu gasaro kaburaga nawe ukareba yuko bagufasha kumenya aho hantu mama tukamubona buri muri buri munsi baba bambaza bigeze he bigeze he bigeze he uyu munsi ndabona nawo ese bitangiye kuza muri njye kuko intego yari ya mbere kugira ngo bitambutse nawe bagire babone ko duhari ko mama afite abana hano mu Rwanda bahari umushiki wanjye muto narahari umushiki wanjye beatarahari umva ko turahari pe ni byiza rero ko mama byumva akagira kuraje yo kuba yaduhamagara cyangwa se yadusura.
Ugize neza guhagararira umuryango wawe uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo ushaka makuru ya mama wanyu ndetse na ya n'abashiki banyu bari muri Congo Brazzaville abungabo rero nibo dushakisha muri kano kanya. Kalisa Kalisiti ndagushimiye cyane kuba warategereje wizeye ukaze mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana.
Ndakoze cyane ndagushimiye.
Agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga. Tugeze ku nkuru ndende. Abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barirwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubyi. Munyana Yvonne numwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bamire. Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari ka Birira umudugudu wa Rurembo. Arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kamire Clarisse.
Ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro ka buraga ni ugushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya 94.
Mwaburaniye he?
Abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo. Bagiye muri Congo bari batuye igikondo ubwo jenoside yabaye nyine babe igikondo mu karere ka Kicukiro.
Abo ushakisha ni bande rero bambwire?
Harimo murumuna wa mama wanjye witwa Kamire Kararise na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre. Ariko Kamire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge. Twari abana batoya hari ahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiriye. Basubiza Croix Rouge bari yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana bamukuru we baba bararokotse barasigaye. Kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye. Rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya basubije ku Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari.
Babeshye babizi neza kandi babishaka rwose?
Yego barabishakaga.
Bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo?
Hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo. Urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze. Kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye. Nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo. Amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo Ibukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri.
Ubu nguwo ni Kamire Clarisse nawe se Haragira Imana Jean Pierre we hari amakuru ye waba ufite?
Yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika ni uwo nguwo.
Hari abandi wifuza kumenya makuru yabo umuryango wawe mama wawe yashize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo
ya nabo ngabo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye
kuva bakubwira yuko Kampira ashobora kuba ari ibukavu icyo gihe hari muhe mwaka bakubwira ko yashatse umunyekongo ko atuye muri ako gace ka Bukavu hari muhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005
wowe muri 94 wari ukiri muto cyane
nari naravuka njye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 94 ari nawe Kampire Kararisa yabazi njye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushima Imana Solange ariko yarazwi ku kazina ka Kavatire
none abo babareze inyungu bari bafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
barayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwa hazaho hagurwa na Bene nira banke ya Beneri ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru
hanyuma iyo banke Beneri ni banke nkuru y'igihugu ihaguze yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bahifuzaga
ya byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejeje yo rero urumva I Kigali nta wundi muntu twari bujye dusanga baradutatanya nyine batugejeje I Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari cya kiganira Gasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutega amatwi akuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganira Gasaro Kaburaga na mwese mu rudusaru tw'u Rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Gikondo
yego
ubwo umurenge n'uwa Kigarama uretse ko hitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwera Nkore umudugudu ntago mwibuka
Bwera Nkore ndahuruzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya makuru ya Kampire Kararisa ariko ntiba yabagezeho batagira ngo muhure ni bantu ki bapfanaga iki na mama wawe bapfanaga iki na papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yari afunze ubwo twa mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufiteho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubanda na mukamarume mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kuba kugura nyine kuko hose nago Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo byigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
munyana uri mu Rwanda
yego ndi mu Rwanda
uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho
yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugeze aho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera
hari umugabo ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane yabonye hari abantu barengana kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame uwo muntu kwakunda gusura u Rwanda kunahi Musanze yahaje wigeze utekereza kuzagenda ugatera agatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura
nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane marume yageze harafungurwa afunguwe na afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho wakwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize ubwo rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka
none se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze ayo mahoro ku mutima wifuje kugira uteyakura mu bintu ukayakura mu bantu ubu ngubu tuvugana urayafite numvise mukanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite uwo mufasha ufite abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wamugani udagomba kubigwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo
nakwiyubatsemo kuko naravuze nti cyatumye dusigara hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga twizera Imana iraturera nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera kuko ugurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura
papa wawe yitwaga nde
ntabwo muzi ntabwo nigeze menya amazina ye ntabwo muzi nta nubwo nzirengero rye sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye
nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho
nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera
none munyana niba Kampire akumva muri kano kanya uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasaro kaburaga niba akumva muri kano kanya mwandikire yabaruwa y'urukundo umubwire icyakuzinduye niki wifuza kumubwira
icyo nifuza kumubwira Kamire Kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho turahari turi babiri njyewe nubwo atanzi ariko ndahari ndiho na mukuru wanjye Kavatiri na warahari twese twagize amahirwe turiga turarangiza mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona icy'ingenzi nuko twakongera tukabonana tukubaka umuryango mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya nubwo abandi ntabahari ariko tugafatanya tugakora uruziga kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenyerwa uruziga murakoze
urakoze nawe kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga Yvonne munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga gira amahoro y'Imana
murakoze
Agasaro Kaburaga
turacyari mu mwaka w'1990 nine mu nkambi yarahitwa Njiapanda Ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 muhungu we Yosefu Sibomana aracyamushaka Sibomana atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Gakurungu
yabuze nka saa 10 za mu gitondo yagiye gushaka ahantu umuti hanyuma nzongera kumubona
ubwo hari mu buhe mwaka
icyo mwaka cyane 94
ntabwo mbyumva neza turi mu 94 mama wawe asohotse agiye gutashya ntiyagarutse umwari mu nkambi ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamubura
twe twaramubuze
wari uri kumwe n'andi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe n'abakuru bawe wanganaga iki icyo gihe wowe
njyewe nari mfite imyaka 27
ko ari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe
narashakishije hose mu nkambi hose na ngaho mu ishyamba hose ndamubura
none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda akibagirwa aho yaturutse akarurongotana
ama yarwaraga hari ibintu bari muhaye gese ibintu bitamaro zera namuze turi mu rutuki mu Rwanda bitaga ingo ni bihano yaragiye gushaka umuti wo kugira ngo anwe aruki
icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye none se ko mwari muzi uko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze ntagira umuntu bajyana ngo amube hafi
yirasanzwe nundi ajya kushaka kagaruka twumvise ko naginda ari bwo njyaga ariko agiye ntiyagaruka
icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya Tanzania nayo yabari hafi nkambi hafi aho mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafi aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga
ntabyo twakoze
aho se muri izo nkambi zindi za Rumasina Benako ndetse n'iya Japanda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku rusumo mubabwira muti mudufashe
nagiye nitumfakisha hose mu nkambi ya Benako musuhura hose turananjya pa hose birane turamubura
hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda
dutaha mu Rwanda cyitwara hebs
mwagarutse mu Rwanda ryari imyaka 27 irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugandi uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwerekanje no kwijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha
kose mwaturangije aramutse rwose twashimana cyane kuko twabuze irengero rye
abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
turi kumwe bose barahari
none mbwira Sibomana ye wari umusore 94 mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararongora urashaka ntiyarahari urabyara nti wamwereka buzukuru ndetse nti wamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubahute wabibayeho icyo gihe cyose wakibayehute wabishoboje iki izo nzira wazinyuze mu buti z'ubuzima
izo nzira nazibaye mu nyine mfite agahinda kuko mama singize muhamba singize mushingura singize mwana n'umurambo we no kuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye
hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko bataza aho bari batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi rya Amerika mu gasaro kaburaga icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize Imana twagira Imana nitugubuka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana ikagira ineza muri yo no kunezerwa. None Sibomana, niba mama wawe Imana imukomeje akaba akiriho, dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira?
Iki namubwira, niba nyumva akaba ari mu gihugu cya Tanzania, arimo yaba ari wenda aba mu Batanzania, iki namubwira nuko rwose yamenya ko nkiriho. Nitwa Sibomana Joseph mwene Minani, papa Minani niwe ari umugabo we, ariko yitabye Imana, ariko twebwe abana be turahari. Tumubonye twakwishima rwose tukanezerwa, ndetse twashaka n'icyangombwa tukatangira kujya kumureba aho yaba ari.
Urakoze cyane Sibomana Yosefu kuba ushaka umubyeyi wawe ubinyije hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Twashimishijwe no kukwakira, ngaho rero ugira amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha rwose.
Agasaro Kaburaga.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu gihe cya genocide. Umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe, asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se, barirwa na nyirarume Ngarambe Celestine. Uwimana Josiane bita Fifi yari afite imyaka 5 ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Murumuna we ukize baraza Ratifa ni washa aka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo, murenge wa Jadi, akagari kagateko mu dugudu wa Byimana. Arashakisha ukize baraza Ratifa ni murumuna we.
Iki kiganiro maze igihe kinini nyumva, umugabo wanjye ni yabanje kujya cyumva, nanjye ndacyumva, numva ko hari abantu babazi ko abavandimwe babo batakiriho, ariko bagiye kikagera bakabonana. Nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya.
Uwo muvandimwe wawe yitwa nde?
Umuvandimwe wanjye yitwa Ukize Baraza Ratifa.
Mwatandukanye mute rero?
Uwo mbyibuka nari muto, umubyeyi wacu ari we mama yari yapfuye muri genocide. Hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru. Mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal.
Yego.
Hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duje papa, kuko njye mama yari yahari yashatse uwo mugabo anjyanye. Papa uwo muvandimwe ndi gushaka yitwaga Ukize Baraza Mustafa. Twaburanye nyuma ya genocide, twarerwaga na marume yaje gupfa. Yitwaga Ngarambe Celestine.
Yego.
Icyo gihe twari dutuye i Nyamirambo munsi ya Stade Regional, ubu ngubu basigaye bayita Pele Stadium, munsi hepfo gatoya aho bita mu Gatare. Hanyuma rero uwo marume yaje kumufata aramujyana muri Aruferi nayo kwa Gisimba, kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye. Ikintera kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye, mwumvise bavuga ngo yarapfuye. Ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe, sinigeze mbona n'abantu banadutabara.
Ninde bakubwiye yuko yitabye Imana?
Uwo marume niwe wabimbwiye, ariko urumva nari mfite nk'imyaka 5. Ariko sinigeze mbona abantu badutabara, sinigeze mbona batabaza, ndetse nanjye ntibigeze banjyana. Ikigo cya Ruferina yari arimo kandi ntabwo kiri kure, cyari nkiri Nyamirambo naho bita kwa Gisimba.
Kwa Gisimba ndaharuzi, wari warukira umwana, sinakusaba sinakubaza impamvu utagiye kwirebera. Ariko ako kantu wari uvuze uti munumuna wanjye Ratifa bambwiye ko yapfuye, ariko mbona nta bantu baje kutuyagira, ubwo ni ukuvuga ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho, nta n'icyo bigeze barangiza.
Nta kintu kigeze kiba.
Orufena kwa Gisimba irazwi. Uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane, uko wabonaga mwabagaho, wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe?
Icyo gihe nibwo genocide yari kirangira. Urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka, ariko ibyo najyaga tubwira ko ngo yagakorana n'abazungu mbere ya genocide. Ariko nyine bari mu buzima buciriritse, butifashije ariko kandi nanone butabura icyo kurya.
Icyo nshaka kumva ni impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba wowe ugasigara, kuki wowe batakujyanye?
Nanjye ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye.
Reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba kuri liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufurina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi rabareri barera neza, ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akagiburayi ku mpamvu izi n'izi. Ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza, ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakiriwemo ariko bonye imirimo cyakoze barakira. Ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume, uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo, niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi, nta kabuza tuzabimenya niba kiriho. Nabyo kandi tuzabimenya ahari tuzahamenya, yaba ari Burayi aho yaba ari hose, dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho. Ariko nagira ngo ubaze, ufite imyaka 5 mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho, ukuze wibaza aho yagiye, wibaza niba ariho cyangwa atakiriho, uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuzi uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye?
Uko nakuze mu buryo bugoranye, mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye, uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure, ubwenge bwanjye bwari bukiraho, ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana, none nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ngariko iyo umuntu apfuye niba kuko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere. Ese ko nta bantu nabonye badutabaye, ese kubera iki ngendo tubonana? Kandi none ikindi kibintera nuko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro. Yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda,
atangira gucuruza.
Atangira gucuruza guhambura amabaro y'imyenda ya cago.
Ubona ubuzima burahindutse?
Mbona ubuzima burahindutse, urumva nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriyo ngewe, kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane, nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko njyene naravutse mu buryo bw'ubunyendaro. Umutima wanjye wari ubabaye cyane, nuko nafatwaga nuko narerwaga byari ibintu bigoye, kugira ngo ntekereze nakundaga no guhora ndwaye byari bigoye cyane.
Komera. Ndakumva.
Ubu niburaho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu, numva ko yenda ubundi ntago najyaga niyumvamo nk'aho ari umuntu nta buzima nigeze ngira.
Uwo mutware wawe muraganira akakumva, akagushyigikira, akakurema, akakubaka, akaguhoza, ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima?
No kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro, mfite abana 3.
Amen.
Nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumvamo ubumuntu, kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi, kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi, urumva nitakariza icyizere. Ubu nibwo ntangiye kukwiyumvamo icyizere, noneho nkagenda natekereza kure.
Icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire y'ibyo ukwiye kubona no kumva, no kubasha gusubiza amaso inyuma ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe, n'ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira, kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiryo cyabaye, kandi wari ufite imyaka 5 gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye, ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye ukabona ntago bakubwiye bati ngwino tukwerekaho muri umuna wawe ari kugira ngo baguhe n'akaraguhashyire uvuga uti muvandimwe ibyo byose utekereza n'ibintu wagombye kutekereza uri mukuru ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'uri umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira yo gukira ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga urufe nawe kwa Gisimba abayiyoboye turakorana turababaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho tuzashakisha ko kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane wewe bakwita Fifi witwa Uwimana ndagushimiye cyane kwa wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro ka Buraga nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa nimwe mu nzira yo gukira kuvuga wawe ukamvuga ukwari ukamvuga ibigwi ukamvuga ubuzima nabyo bituma umuntu akira ku mutima nyemerera ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga
nanjye reka mbashimire cyane no kuri Imana ibaho umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo mukabatega amatwi mukabasubiza neza no kuri Imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi zabaye nijuru
urakoze cyane nawe tuzarisangire
Amen.
Shaka gasaro kawe muzakabona mazero. Shaka gasaro kawe muzakabona. Wiki kintege. Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Turacyari mu Rwanda mu mwaka w'1994 Inyarusange mu Ruhango umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Kongo Kinshasa na nubu ntaragaruka musaza we Ismail Sekanabu aramushaka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Kigali umudugudu wa Rubuye
nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94
yego
atekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa
none se niki kikunzisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville ari amakuru asobanutse umufiteho
yego hari nabantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Kongo Kinshasa abandi bamubona Kongo Brazzaville aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa makuru yakakanya ariko niho bamuheruka
none se Ismail muri 94 mwari mutuye
twari dutuye mu Ruhango ahantu hitwa Inyarusange
Inyarusange ni hehe Ruhango ko yari nini Inyarusange ni hepfo y'iki ni ruguru y'iki ni hafi ya traffic police ni hehe Inyarusange ni hehe
twatambikaga kuri traffic polo ukagera twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie ni ku isoko ry'amatungo neza twahonze twari dutuye ku isoko ry'amatungo ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene hari munsi ya superfecture ya Ruhango iryo soko ni ku migunguzi iryo soko rigizwe n'imigunguzi ahabanza habaga ari ihene n'intama ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi
iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda
haruguru y'umuhanda neza kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo wazanaga inkoko n'ihene ari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona babaga bahitaga baza mu rugo neza no kuvuga ngo neza uri no mu rugo umuntu ari kuri ya wabagugura inkoko yarasa kuzaguka byumva ari mu rugo
none uyu mushiki wa ushakisha yitwa nde
yitwa Saidati
irindi zina rye
Mukamana Saidati
muri 94 yari umukobwa yari umugore hari umwana yari afite
yari umukobwa
Nta
mwana yarafite yarakira umukobwa.
Yarafite nk'imyaka ingahe?
Yavutse muri 77. Gurumba yarafite imyaka 17.
Umuntu wibuka hariya mu Ruhango wari ukomeye, wari uzwi n'ubuzwi, wambwira yenda ukavuga uti hari waruhari bitwa Harufani, hari waruhari bitwa Kanaka, uhazi ninde wavuga uti twari duturanye twe twegeranye?
Umuntu twari twegeranye ni Gerefiye. Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye, na n'ubu arahari. We yamwibuka.
Yamwibuka.
Yamwibuka pe.
None ninde waguhaye?
Akaba n'umama witwa Mama Shushu.
Mama Shushu.
Yego, nawe yamwibuka, nawe arahari kandi na n'ubu. Hakaba abana ba Cumbe bose arabazi, barahari bose. Nubwo Cumbe yapfuye.
Yego.
Rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye, ngo mama akarongorwa, ariko bose barahari ababyeyi banjye.
Bari bamuhaye amakuru atariyo.
Bari bamuhaye amakuru atariyo. Muri ibyo bihe nyine urumva mama yitwaga Umututsi, papa yitwa Umuhutu. Bakamubwira rero ko papa yishwe n'inkotanyi, bagahita arongorwa n'abatutsi bene wabo. Ariko nta makuru atariyo bamuhaye.
Mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville? We yakubwiraga yafitiye gihamya ya haraho yamubonye agataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma, ndazi neza aho ari.
N'ubu tuvugana hari aba ba Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka. Nibo umuntu yampaye nimero ye yabo, rwose ndabavugisha, turaziranye, baranzi nanjye ndabazi. Bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga Abanyarwanda, ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse. Naho bamuheruka. Undi nayo nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa, yarapfuye, yarahungutse, ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana ataduhaye neza ngo yabaga hanaha naha tuwamenye.
Nicyo nari ngiye kukubaza, icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa. Hari amakomine menshi, ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi. Nta ni komine nimwe wigeze wumva bakubwira bati ari ngariye mase, ari ngafura? Nta cyo bigeze bakubwira?
Nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine.
Abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa avuye Congo Brazzaville, muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville, bari Kintere?
Ntabwo nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze. Umpaye chance nazagerageza kubavugisha, umva ko bampa iyo adresse.
Kandi byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru, kandi buno nto bazarusha
ikibazo cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho. Nk'ubu ngiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho, no guhamagara bisanzwe bidakunda. Nibyo nimero barayikuyeho, niba barayihinduye simbizi.
None Saidati Mukamana nibakumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho, hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe?
Yego barahari.
Bamubwira
ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema. Saidati yarandutaga njye mukurikira. Mushimiyimana Rehema nkurikira ariho. Kikabahizi Abudu nawe arahari, ukurikira Rehema. Na Dukunde Zahara ariho. Uko dukurikirana twese turahari. Na papa Byumvore Kasima arahari witwa Ganastazi, na mama Mukanyangezi Alfonsina witwa Hamida barahari. Batuye rwose Nyarusange aho twari dutuye ku Migunguzi y'isoko, aho twari dutuye.
None rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba Kinshasa, yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville, se aho ariho hose yaba Kinshasa naho ubu ngubu arimo arumva ijwi rya Amerika, ijwi rya Amerika tugera henshi, tugera kure, barimo arumva ijwi rya Amerika aravuga ati barashatse, musaza wanjye arashatse ampaye amakuru y'ababyeyi banjye. None rero Ismael, niba kumva muri kano kanya, ni iki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30
mutandukanye. Na mubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva. Mu Rwanda kuhageraho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka. Ya kwihangana katwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana yatuvugisha nimero yanjye ni iyo ngiyo nubwo nge yambipa nimero yose yo hanze y'imbipye mpita mpamagara nikanga ko ariho.
Reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba kongera aka vugana n'umuryango we mukamenya makuru yewe niba arashatse yarabyaye namwe mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru nikiza natwe kizadushimisha. Ngaho rero Sekanabo Ismail wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe ndagushimiye kandi dukurije amahoro y'Imana.
Denise nange ndagushimiye kandi umurimo ukora Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe. Ndagukunda cyane. Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko morana icyizere ko ntako muba mutagize. Imana iguhe umugisha nishimye.
Urakoze cyane ndagusabira.
Nawe urakoze cyane. Nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika.
Komera Imana izaguhe kuramba uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi.
Urakoze cyane. Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga cyo umunsi ntano kirangiriye. Bashimye mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 3 6 6 nongere nyisubiremo 001 202 7 3 6 7 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
cyane Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko mpora n'icyizere ko nako muba mutagize Imana kuba umugisha.